Wahayu Yuhana, fasluo nogas. Ndeni mi yi'i malaika jodo jipo diga asama, oro jogi mabitir ngaska lukuka kaluka e challalu ha jungo mako. Onangi kunga mbodi na yeri, wato iblisa malla saitanu. O hapinga dubi ujinere. Malaika jogo sakini ngandere ngaska lukuka kaluka, hublika, takika betakande lamba, ngamtanga meta estuko umatoje fain, sonato dubi ujinere timmi. Bawo don sai ga yofe bakin sedda den mi yi lese lamu jodi be do maji kebi bawdi hitago mi yi yonkiji mbarabe ngam wajago gonga ka yesi wangini ngam be ngaji wolde Allah bo be cujjidi nayno dabba malla foto maga be jabaino lamba dabba wa hatinde malla ha jungo be don ngedi be almasiu be don lamu be mako dubi ujinere maybe luttube ngedi ta ha dubi ujinere timmi kanjum woni ummitineki maybe arani seyo e barka latanto ummiti tobe der ummitineki arani ki mayde didawre wala bawde do mabbe be latoto liman en huwanobe Allah e almasihu be lamoto be almasihu dubi ujinere to dubi ujinere timmi seydan yofete ha fursina o dillan estugo ummatoje gonde ha nokkuje duniyaru burde dayago wato gok e mago seydanu mobtan be gam konu be duudan bana jaarendi mayo be cankiti ha duniyaru fu de tari sangere yimbe Allah de tari berniwol gol o yidi amma yite jippi diga asama halkide den seydanu estrobe sakkinama der wendu yite e barudu nane ma dabba e Allah bojo pewo wo cakkinama ton be fu be jaran bone jemma e nange ha foroy den mi yi leso lamu ranewo e jodi do dow mago duniyaru e asama doggi yeso mako meta yi ego mi yi maybe fu mawbe e lesbe be don dari yeso leso lamu defte mabbitama den deftere fere mabbitama dum deftere ngendam maybe kitama fudde kude mudum en bindade der defte den bela tuti maybe mudum mayde e jonde maybe bo tuti maybe mudum en be fuube kitama fudde kude mabbe der mayde e jonde maybe cakkinama der wendu yite ndu woni mayde didawre ko moy mo inde mudum windaka der deftere ngenda o sakkinama der wendu yite